mukono gwange maze okukuwa none kaba nange
oyo mwana
nogenda amabalala ndi kulopawa ng'omutima gwange maze okuyuzayuza
sisibaza kakisa kakugana omutima oguyingidde nnyo ng'omazima nze sijja kulimba sirina luyingo fubye nnyo okulemesa naye nemetwa omutima gwange gukuwagira kikukkiriza ddala nja kuba nawe bwe bikolwa byo ne ntunulayo bikakasa nti tolina taabu kansubire nange
esize munnange nti tolinefuulira nenejjusa ng'omutima gwange maze okukuwa tondeka bannange n'ogenda n'ababalala ndi kulopawa ng'omutima gwange omaze okuyuzayuza
nzolo nange ntwere
bwekiri
tikabube tyoli wange siganzangako nga bwe nkikoze ku luno ndabayo kiri nnuma nze sikyagala kuzanyirwako balenzi sikyagala nedda okuzanyirwako ntyo okwekuuma kwange ne kufa
kwesize munnange tolinefuulira nenejjusa ng'omutima gwange maze okukuwa tondeka bannange n'ogenda n'ababalala ndi kulopawa ng'omutima gwange omaze okuyuzayuza
alinekitondo okulumya abalala akuwana lwakulabye bigenda nakyuka nabakwasanga bwakwana wakwanjulayo nga mukwano gwe babiŋŋamba tigwe tompisa engabo babiŋŋamba
tirumu tolimpita mwanyoko kwesize munnange tigwe tolinefuulira nenejjusa ng'omutima gwange maze okukuwa tondeka bannange n'ogenda n'ababalala ndi kulopawa ng'omutima gwange omaze okuyuzayuza
mpuulirako kyossa amazima go sabanga kuume galeme okukyukakyuka laba essanyu weligumidde ekiriku magoka nakumira anange bwenkusuubiza
kwesize munnange tolinefuulira nenejjusa ng'omutima gwange maze okukuwa tondeka bannange n'ogenda n'ababalala ndi kulopawa ng'omutima gwange maze okuyuzayuza ng'omutima gwange maze okukuwa nondeka bannange Sofia n'ogenda n'ababalala ndi kulopawa ng'omutima gwange maze okuyuzayuza
omulema ne mukyala we mubakubire mungalo mwa balimu audience teyanzeeke my daughter Sonia kubira mami ne daddy mungalo tusanyuse shona mwena abatulaba abali ku BBS mwebale nnyo mwebalire ddala Sam and Sophie Gombya Quintent mwebale nnyo mwebalire ddala our band kale n'omulema kabawe